studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde alkamisar no ga lewru me jena yamde dabiri masilimaji sappo der maison de la presse pamoko jottino no do kabaruji du yumor way gal kanko noddete Mamadi Keita wonto buggi jamde to Mukhtar Wan caggal ko laati premier ministre Kassim ko fa hande gubal ministre ngabe juddina ka leedi meden di caggal ko wondi e wadde kawte fewde e bibbe leedi mari ndi fudo le segure ndi fa ndiara le sanari kanye e le lamu kuccala fu wattu jore wiama gubino tirtodo be ton dinan ko an gonde wadde ton gidali mudun yen jamara wonde ton da kilaji mudan immi san lamu do holliti dabare jan gondi e fiyede hono jamar nde fo naru damal gotal jeltan damal gotal odo botu wod nokku no dirtedo tumbutu to waliyabe temetta to chapanta to taton leli nyaloma handen o be kolitidi be ngaram wadde imadraji yalla jam e tegeran hewte leliidi ndi di won sembe kabaruji dimin jogi non do betande di bismillah modon e hedate hollati fa handen Mukhtar war gubangal juinaka hollitawede fa handen wonde yidudo won gede gonde le leedi ndi fa yotto pelle societe civile kanye pelle politique gonde le nokko fedne no dirte M5 RFP ka hollisi dana ko huntena hore sona dun natalle odo gouvernement kesso Ali Sisi
le hakkune yimbe le be premier ministre o yidi ana kanko madame Dambele Oulematou Sow horojo fed mom nodirta kafo o monim city sanne fodami fode gondo hakkune yimbe le ngadobe politique le leedi ni e juude mako watu mom jogi o hewa kasin miden kani yawnude golle o
yimbe be cirti hakilaji fo goto dum heta ko bandu tane kulle den lati fuf kawral na wawa wadde do mudum ko hasindina joni yawnude golleji transition o jalla re mba hewde president ngotanabe watu o ana billi so en kani kasin fusude golde wonde ko do fulato gollido monide sariyaji hande juinede den non haani ngatna hakkilo golleji handi arnede de
gondino do laamu kiddo Ibrahim Boubacar Keita ademadu wiide ana landini faabaade wallude golle laamu hakkune rew lewi laami do feddene kanko professeur Chamuko Sangari homo fu ana haani juinde to dere mudum le golle laamu hakkune rew
ngi jeetade fuf min gondi non e kabar mudum on pelliti faabaade kambe laamu ko be tradition be yalla faanaaji mabbe di nebe laawu ne mi laawide gor fu haani tawade do wakkati jun o yalla faabaade be
le communiqué goto fedde M5 RFP holiti wiide ana yidi hokkere nokku to waawi tuugaade no laabiri wiide dabareji do holitiidi fu laamu hakkundere o waran jabande dum le wi kabaruji di won yimbe le fedde ne landinbe kanyu enka nadde le gouvernement garo fa juineo
dido kabaruji fodo mba hebdi do bema me andi to dum do page Facebook kanyu compte Twitter studio tamani kambe gollobe wonbe leleedi meden di fedde no dirta INTM de wiyama won foftere ko be ngadi wattu jono dum won surfu ko kokkiri jamar de ko nayri bangal bankeji hono jobtebe cioggul lebbi kanye joggibe kalisiji teddube folitaabe dan baye yarde to bankeji di to jamar de won holitim wiide beltiki wobbe do koliti di do golliji tan kejata
nde do dabar hertande no yowi do kabaru njuddi kabaru machine gaji biyeji lulirdi gishi automatique resugol jawdi client e mobe ka serviceji kididi ka fuf na uddi do tatele ni fuf e wi hamadun ba secrétaire général syndicat gollobe banki fanda ka do anya yo sultinde jamarnde
elle a été prise pour
odo anya ko mama yella jamarnde ana sulta sabi sikka fu wala hene murtere ne kaddi mudo anda kamin pewti odo dabare yinko seeda tan wodani sumin kale hala nildude djiji yimbe le compte mu en banki yinko seeda tan do wodani yimbe la jogi be carte mu en banki ana jogi faahi berdaade carte ngaji banki orange money do ana tout
ceci existe so yimbe la yoga be njitti sanne ndedo dobere wobbe kay hulti nde heeta
c'est une bonne chose parce que ça permet au moins de faire des transactions
sabi dum wala walude yimbe be nidu de calci so gonga on mi baawi de fe hunna so wana multi banki ji di wawa gollirde hon gouvernement o gollirde yimbe be ana wawi tawrede kulleji tirtudi kandi wadeede sanan saw ñaw ko hokkude ciugo somo e kulleji kandi wadeede no yaawi yim ko seeda golle mulle banking aji di waawa huncande hoore ciddalaji di fu na ana sentiment bodo anne mabbe o kan haani jowtede san be de kasin jin golle ci fu ko golle sabi golle yim ko seeda tan waawa nabdo leedi fay hunde wala to ko maawi do so wana be jowta san
parce on ne peut que les saluer de leur bonne volonté
mi ci tan wiide na dum mutere golle balde joy INTM na waawi jogtitede ñande altinere noga e nay fa yottaade jumaare noga e jetti lerume syndicat modo sarti dun wadde multre de anda ka netti mata suni karol heba ka hakune mabbe gouvernement o
wayde jam e deejere cagga galle saha leydi so wartile wud leydi wattu jono dubbe bi ni wonti e lanyude wartile baleri leydi ndi sa wadi les segurndi fa jottor ale sanari ndi kany e lelabu kuccalo fu yam wattu jono no tirtobe dinan ko an gonde watton gidali jamara wonde tonde do hakkilaji muran immi sanno dido golleji wori lamo wi madrajan gonde wadede do hen fa keben famtar kedden Mamadou Samaseku
du en gonga jihadiste mbé ana wada gidal fewde jamarnde le cercle kuccalato jaat non holitiri wiide kananke goto le odo nokku le wi odo chubado le cercle o talatare sapo e jetti lewru mendu kulitabe wiide terroriste en womo suuti mobile mudum min fu mede ruuji fay goto anda hodu wayi wadde non holitiri wiide ga mo narda jamarnde gollida soldats en leedindi yalla be kebana jogolal odo ciddal sant lamibe tobe kana wada ko wayi fu yalla jottina hakkille jamarnde chagal kabaruji di ngana laabudi kulitidi wiide distin ana landini hippade gendi kanko gouverneur region 101 o yidi altinere sapo e jetti lewru mai e gollirdi kuma nidi denagu horebe margal lendi fayetto yimbel ngadobe politique kan yimbel jottinobe kabaruji tagal jidal mabbe gal o bami adi wide o waro beida lugogoji le odo nokku nga wala fu nyalane mo hokki wide odo golle wara fa fudda le region segutu gelle jabali nyono masina kanyu endu ana wonde kulol mongol ebe bemba sanne tagal gidali ni gubbe jihadin kobe wadi fewde ma lewi jamarnde wakati fu abe nangato yimbe sabi moli mudu na kadle ko bonto kay ko nande mudu lewi dido kabaruji fahan rafi denago o khalatke sababu eginde yimbe fahi ude jonde mu'en
on kebi famu yodum ali sise no wattu jona njaram fa tumbutube kolitidi yimbe lo wombe tombe no gonde waddi do ni imma daraji be bi yalla be gatta koyde mabbe no jam e tedere hani hewtrede lele dindi dido kabaruji be dokki don le sappo e jagom lewru me yabbe non du wattu jona be ngadi no dango fewde e jamare wonde tonde hum futtin fiado hen dabare ko wayi fa keben famtar keben Ali Cisse Mamadou Samaseku
rafinde nagu o leddi mali wonde mudun la latike sababu rafi gondal jamarnde o do nyaloma o nawtururama sembingol gondal akunde jalini region o kedon na madame touri fadimata tandina kanko ne horojo kafu tumbutu
le wakati mo gonjo o le wakati naw gaddudo cerango hakuna yimbe be to moktuba yambinde o do nyaloma e juude amen holitide yimbe wiide jan dejere nangondirde fuddi wartude hakuna amen sed sed
o do jo ONG tumbutu heritage Madeleine Gilbert Vidan ibi fa Paris hawrude e kabaru mudun holtibide hon dido imadraji na jogi nafasane bangal hewtagol jam
na famu ona mon san hawrintinde lim no hewi de sisil nongol dirgo jodaru so hal do won ko min gadi hande min ka melodi an de kan wadde do kule de fut
de do yambere nyaloma gondal natur ramadun bangal jandeji e kanye jodo halaji do hewtagol jam e gondal e kabaru bonondaji chatudi e ko nande mudun hewani jottani maymuna muro gila tumbutu
sappo e jetti lewru me handu lamo wadi communiquer holitinde wiide dum won nyawmo no dirta fièvre hémorragique la sabe bi won do mata le leedel de kerdirde e mudun de wotto jono o do nyawbe bi on daabo sanne o wihi lamo wihi le leedi ndi kay imadraja nan gonde fiede do hen jamarnde tinno wattana koy mudde hakkille do kedde mo kanko no dirta docteur Assetou Dembélé o yo communiquer do kabar habude en nyawdi nyawuji di le leedi meden de ko mastifi do hen do faccitango Alicisi.
Kulle ngaroje kono domi kany ko nande mudum way wadure neddo nyaw antirteedo fièvre lassa nyaw o ana wawi nangude neddo wakati goto soni tawi mutiri domi tutade mun na iyan domi nyaw o woni mun hebi mun wawi hebirde nyaw o dati goddi kasse ko woni nyande nyamduji bondi buri fundiya kay kaaki goddi e domi di memi na nyame mudum fa anda nyaw o wae ma anni ko o way wadude ma chaldi mada wulan hore ma naweti goddol madu ana wawi nawude mo doyru du timmata so min jibe fami chakko nyaw o wajibi kinami labina nukule amen min goddito nukku futo domi woni
wattu jona ndiara on kabaruji coronavirus wori leledindi be bi kenyen yimbe la sapona en o do nyaw yaye muden jattongon samtanabe goto heddi li hen an holitidi hebbe nyaw o leledi meden di yimbe ujunaji sapona yo metemedi do eno ga yugo o samtanabe yimbe ujunaji jano yo meteme tato e chapan nayo men jaddom heddi be lembi yimbe la temedo je sapo di don fa keben kabaruji meden coronavirus wori ngare kede ko min e horam pewna mi on do hen
Si
jota mani mi joto hedade hejo jamen jowido do coronavirus on garan hedade landi di tobe min ngadi fewde e dunki ande ko nayri bangal nyaw o no wori be garan be jabo di do landi
Allo docteur.
Yalla neddo chantanaado wiude nyaaw covid 19 o ana waawi pikkaade
se faire vacciner.
Il y a des recommandations.
Yila je o jaati bangal pelle kedda anarundu kanyo dum leede de. Yila o mes yimbe chamtanaabe be dooma tafum lebbi jeegom fode mabbe fesede. So jaali ko saabi ana wiya yimbe dooma lewru ma lebbi didi ma dum lebbi jeegom yo bangal mudum non. Yalla pati be jillundira kuteji kebaadi tiagal fesagol gol e kuteji kebaadi tiagal nyaaw o jaati. Dana soni neddo santanaama joom na waaw jaati wadde vaccin o ka non wattuji mudun na sarta
mais il y a des délais là dedans.
Yalla debbo kalin do ana waawi pikkaade
vaccin.
La femme
debbo cuudo no jaati fesede mi tekkiwdi jaati debbo cuwido so fesama vaccin o renan dun suka o bangal ko wiyete anticorps ka debbo ha milu lebbi tati arandeji di kay hana fi fesede den no njawti be lebbi tati arandeji di fa lebbi jenay be kan wa fesede.
Les groupes
sanguins atteignent COVID-19
la COVID-19.
Wakar jono kay imo jigada ka do mudum andu so tawi kabaru nyaw coronavirus o ana bili e sifa jiyam neddo ka dido himuji di ana juki wadede yalla famuna hebe hen fahande.
Yalla nawtorade kan kay ko nande mudum ana wawi waytide neddo nyaw COVID-19 on.
Si kewala kay ndo ha nawtorade ga wattu mada gollida e kronteji farantinidi sa tergo dun ita ga on lota juude ma falla ka imbele wobbe wonto nyalna ga gota ne juude ma ma kulle de fuf farati mo do woni hen sabu jom no jaati data sabu rab on dal e le golle mako
do kadde ten bete hande do kabaru jamen jowido do coronavirus tino don de won dati biadi yalla don de na ko he modon de non be gontudon
sijo tamani
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Sekiraabe den elo ne le kere dujuto en puddira nokko no dirtedo gundam kanko no dirtedo Mohamed El Hadji Cissé dum woni yamo wotnaamo ton le altiner dabbino den non be biiri watto joni o lati ki hono jokko arande mer gondo to o tiagal ko jokko mudo dalno adna mo no dirte Mohamedou Sall dalno adna do bomako do de sappo e didi lewru avril dabbino do wakande woti de ngada non de dum wadi yaso dum no kuma ndaw mo no dirte prefet gondo to gundam to se yurude ngardan do sigaso do be kollitiide wattu joni imadraaji ko nayri bangal ko do dite rafek yalan heba kartal nina dire imadraaji puddino to ila leego lewru avril dabbe non do irum wonte jokkite ton jamaada ne heewi ton pep mi citi den wi kollidi nan han timmude chapantete go lewru ne hando yimbe non be to be bi wattu on han beedete se yurude ngardan faado seguroobe bihi debbo goto mo duudu chapantete e joyi asawer dabbe non de kanyum warti li nokko no dite sada bugo irum le min nokko no dirtedo kono dimi li lamu sego wiyamo odo debbo o wartiki ton le gawral ton mo yeso fabbi ko goro warti wodi gorgorci ton o wartiri don yettane makko ko dati sababu mudum du yo nawlirado beeda ton e makko dum nawlirado tato bo wanni hebu ton so wodi odo ko golle se krab do katen beta hande do kabaruji meden dimi joti on sanne hedade heejo jame holitindi di do kabaruji fodo ba hebude do pem ame ande to dum no ngada www.studiotamani.org no dimi do odo numéro via mon mère 37321 ka fande fande feeno konandir ono do e sere yowtre meden de ana wodi holitindiri min joti on kala do bawdo tawede le mali fe mangal mudo ko wodi leedi ndi hande ko yo lando ren yo lando bangin gonga kala ko wodi fu no biete yo lando jundu balde meden mo ina battane meden to
sido tamani